Deja o să-mi fiu una baia. Me pace si yo cosea. Jamani, this girl, she's on fire. On fire. Akia Mungu sitoritaya. Oh, retire. Umenyimwa tabia mbaya. Umenyimwa paka figa mbaya. Umenyimwa paka sura mbaya. Baya, girl, you on fire. Umenyimwa tabia mbaya. Umenyimwa paka figa mbaya. Umenyimwa paka sura mbaya. Oh, girl, you on fire. Napenda ukidansu solo with me at night.